Kuba tunseba wano mujemura bibintu byebayanjuza Obanga tonda bifunera no kwanjula osoke kwewala Sibalimba b'emikwano okwanjula kugenda kunema Kwate nze najjawo ebitereke bino ebigenda byegoberera Nakwanjula omuwala omunyirifu asaba kumwanjula kumuwasa Kyokka ebintu sinnabifuna abakaka bamulogera okufa obufi Anoonye muzeeyi Sitefano omukadde omuyaye wa kuno Kuba yayinza nze okunjuna bwe mbawo ekiwala bakipasula mama Yenanye ebinyindi bijja wanyanjule nga nze Abana mpensi bindi bajja wanyanjule Yenanye ebinyindi bijja wanyanjule nga nze Abana mpensi bindi bajja wanyanjule Sento ya kuzikola, diwe nubu yukutula Yakala kwa njula wa choraba, ainae kwa leri njirifu Chokevi mbusina biweza, wendo wawa kakabali pasura mama Yena jevi njindi bitia wanyanyule nganzi Habana mpensi mindi bitia wanyanyule Yena jevi njindi bitia wanyanyule nganzi Habana mpensi mindi bitia wanyanyule
See you. balinze ebintu bye balese tibirimu berabe ekibo kyemberenye ate ebirimu libikolokomba kabegino yadde yadde neekutaza fenazi batumyani bano basaana nakukwata kubanga sibako bafuuse babbi omusanyu mbu yesukaali yalabbi n'omuceere tigulimu
I'm not done.